Esule yokutano. Ne batabani ba Lewubeni omubereberye wa Isirayiri, kubanga ye yali omubereberye, naye kubanga yayonona ekiriri kya kitaawe, ebyokuzaalibwa kwe okw'olubereberye batabani ba Yusufu, mutabani wa Isirayiri, kye baba babiweebwa, so taviibwako okubala amannya ng'okuzaalibwa okw'olubereberye bwe kwali, kubanga Yuda yasinga baganda be era mu ye mwe mwava omulangira. Naye ebyokuzaalibwa okw'olubereberye byali bya Yusufu. Batabani ba Lewubeni omubereberye wa Isirayiri: Kanoki, ne Palu, Kezuloni, ne Kalumi. Batabani ba Yoweri: Semaya, mutabani we, Gogi, mutabani we, Simeyi, mutabani we, Mika, mutabani we, Leyaya, mutabani we, Bali, mutabani we, Bera, mutabani we, Tirugasupi Runeseri, kabaka wa Bwasuli gwe yatwalanga musibe, ye yali omukulu w'Abalewubeni. Ne baganda be ng'enda zaabwe bwe zaali, okuzaalibwa kwabwe bwe kwabalibwa, omukulu ye Yeri ne Zekaliya, ne Bera mutabani wa Azazi, mutabani wa Sema, mutabani wa Yoweri eyabeeranga mu Aloweri okutuusa Ennebo ne Balumyoni. N'ebuvanjuba yabeeranga okutuuka awayingirirwa mu ddungu okuva ku mugga Fulaati, kubanga ebisibo byabwe nga byeyongedde mu nsi ya Gireyaadi. Awo ku mirembe gya Sawulo ne balwana n'Abakaguli, ne battibwa n'omukono gwabwe, ne babeeranga mu weema zaabwe okubuna ensi yonna eri ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'e Gireyaadi. Awo batabani ba Gaadi ne babeeranga okuboolekera mu nsi y'e Basani okutuusa ku Saleka. Yoweri omukulu ne Safamu owookubiri ne Yanayi ne Safati mu Basani. Ne baganda baabwe ab'omunda z'abajjajjaabwe: Mikayiri ne Mesulamu ne Seba ne Yolayi ne Yakani ne Ziya ne Eberi musanvu. Abo be baali batabani ba Abikayiri mutabani wa Kuuli, mutabani wa Yalowa, mutabani wa Gireyaadi, mutabani wa Mikayiri, mutabani wa Yesayi, mutabani wa Yakudo, mutabani wa Buzi, Aki, mutabani wa Abudieri, mutabani wa Guni, abakulu b'ennyumba z'abajjajjaabwe. Ne babeeranga mu Gireyaadi, mu Basani, ne mu bibuga byako, ne mu byalo byonna ebiriraanye Saloni okutuuka ku nsalo zaabyo. Abo bonna baabalibwanga okuzaalibwa kwabwe we kwali ku mirembe gya Yosamu kabaka wa Yuda, ne ku mirembe gya Yerobowaamu kabaka wa Isirayiri. Batabani ba Lewubeni n'Abagaadi n'ekitundu ky'ekika kya Manaase eky'abasajja abazira, abasajja abayinza okukwata engabo n'ekitala n'okulasa n'emitego era ab'amagezi okulwana, baali 44,476 abayinza okutabaala. Ne balwana n'Abakaguli, ne Yetuli, ne Nafisi, ne Nodabu. Ne bayambwa nga balwana nabo, Abakaguli ne bagabulwa mu mukono gwabwe ne bonna abaali nabo, kubanga baakaabirira Katonda mu lutalo n'akkiriza okwegayirira kwabwe, kubanga baamwesiga. Ne banyaga ebisibo byabwe ku ngamira zaabwe 15,000 ne ku ndiga obusirivu 25,000 ne ku ndogoyi 2,000 ne ku bantu kasirivu, kubanga bangi abaagwa nga battiddwa kubanga olutalo lwava eri Katonda. Ne babeeranga mu kifo kyabwe okutuuka ku kutwalibwa. Awo abaana b'ekitundu ky'ekika kya Manaase ne babeeranga mu nsi, ne bayala okuva ku Basani ne batuuka ku Baalu Kerumooni ne Seniri n'olusozi Kerumooni. Era bano be baali emitwe gy'ennyumba z'abajjajjaabwe: Eferi ne Isi ne Erieri ne Azulieri ne Yeremiya ne Kodaviya ne Yakudieri, abasajja ab'amaanyi abazira abaatiikirivu emitwe gy'ennyumba z'abajjajjaabwe. Ne basobya Katonda w'abajjajjaabwe, ne bagenda nga benda okugoberera bakatonda b'amawanga ag'omu nsi, Katonda be yazikiririza mu maaso gaabwe. Awo Katonda wa Isirayiri n'akubiriza omwoyo gwa Puli kabaka w'e Bwasuli n'omwoyo gwa Tirugasupiruneseri kabaka w'e Bwasuli, n'abatwala n'abajjayo Abalewubeni n'Abagaadi n'ekitundu ky'ekika kya Manaase, n'abaleeta e Kala ne Kaboli, ne Kala, ne Eryomugga Gozani, ne Leero.